Get free music on mdundo.com.
Kimamba on the beat.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana nani chora, na minaona. Meripata, nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto.
You're so hot,
hey.
You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia, wendo bebe nataka. Weni nguli wa mapenzi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata. Wefu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao. Wacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. Hatari, achana nao. Na menipata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
You're so hot. You're so hot. You're hot. You're so hot.
Kwenye akili yangu, baby unitawale, unitawale. Kwenye maisha yangu, amani itawale, itawale. Kwa chaguo langu, unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu.